inde njira sengathi ngiyaqala ukungena uthando wo 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 kanti uthando inde njira sengathi ngiyaqala ukungena uthando namhlanje endlana kusukela nje yabantu namhlanje ngenjalo usungithanda abantu bezo ndibahleka nje kanti uthando into nje sengathi ngiqala ukungena uthando mbuke mbuke mbuke
Please stand aside.